princesses on this beat, ladies and gentlemen.
Kakupa shepo sura malaika, una kiburi tabia nzuri. Nataka tuwe marafiki na tena tupendane, unikumbuke za mara zama. Ni kweli natamani nikweke ndani, ila mina umwa ntakuacha mjane. Ni kweli natamani niishi na wewe, ila kesho nkifa ntakuacha na nani. You are my beautiful, oh my yeah, yeah. Na marazi ya moyo mi wakufa leo, wakufa kesho.
Listen, my yeah, yeah.
Na marazi ya moyo mi wakufa leo, wakufa kesho.
Na yuna nipenda na kumiza moyo wako.
You are my beautiful.
Kaza moyo ushinde, usilie mama. Kaza moyo ushinde.
Usiwe na shaka, minataka tutengeneze story. Wakija wajuku waseme zamani ya kale, palitokea watu walipendana. Iwe kama Titanic, Rose na Jackie. Kaza moyo tukamilishe story. Si unajua ninae rafiki, rafiki kipenzwa rana viki. Uyu rafiki naomba kuoe, na ndoa yenu nishudie. Weza kona kasa moyo siwezi pona, unikumbuke milele na milele. Najua inauma ila piga moyo konde, akuoe na mitapata raha. You are my beautiful,
oh my yeah, yeah.
Na maradhi ya moyo mi wakufa leo, wakufa kesho.
Listen, my yeah, yeah.
Na maradhi ya moyo mi wakufa leo, wakufa kesho.
Na yuna nipenda na kumiza moyo wako.
You are my beautiful.
Kaza moyo ushinde, usilie mama. Kaza moyo ushinde.
Na rafiki yangu, basi hata nikifa usilie. Utakuwa tu umekufa mwili wangu, ila bado kinafsi niko na nye. Na hata mkiza mtoto wa kiume, naomba mwite jina langu.
Records.